chitunzi 37 kusonka na pamodzi Mulungu amapfundzitsa kuti ndi chabwino kuti akhristu onse asonkhane pamodzi kupembedza kupemphera ndi kuimba tiyenera kukhala nthawi yogawana chiphunzitso kuchokera mmawu a Mulungu payenera kukhala nthawi yobwera nazo mphatso ku ntchito ya Mulungu Mulungu analamuliranso kuti tikumbukire imfa ya Ambuye Yesu mpaka atabweranso.